for your matter. I go die for your matter. No shame on me. I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. Come on, penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Hai lamba, hai lamba yo. Come on, penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Hai lamba, hai lamba yo.
I just wanna live.